Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 13. Igitambo cya Isaka. Ikigeragezo cyo kwizera. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya 16 n'icya 17 umurongo wa 18 kugeza kwa 20, igice cya 21 umurongo wa 1 kugeza kwa 14 n'igice cya 22 umurongo wa 1 kugeza kwa 19. Aburahamu yari yaremeye isezerano ry'umwana w'umuhungu, ariko ntiyategereza yuko Imana isoza isezerano ryayo igihe yateganyije no mu buryo ishatse. Imana yaritindije kugira ngo igerageze kwizera kwe, ariko we ntiyihanganira icyo kigeragezo. Mu zabukuru, Sara atanga igitekerezo kivuga yuko kugira ngo umugambi w'Imana usohore ari uko Aburahamu yarongora umwe mu bajabe akamugira umugore we wa kabiri. Kugira abagore benshi byari bitakitwa icyaha, ariko kwari ukwica amategeko y'Imana kandi byasenyaga kwera k'umuryango n'amahoro yawo. Aburahamu amaze kurongora Hagari, si umuryango we gusa watejwe ikibi, ahubwo uko ibihe byagiye biha ibindi, niko icyo kibi cyakomeje gukurikirana abantu. Hagari amaze kwiyumvamo kuzamuka mu ntera kuko yari yabaye umugore wa Aburahamu, kandi afite ibyiringiro yuko azaba nyina w'ubwoko bukomeye buzaturuka kuri Aburahamu, agira umwirato. Muri urwo rugo rwigeze kugira umunezero, bagirirana ishyari maze amahoro arahungabana. Kuko yagombaga kumva amaganya yabo bombi, Aburahamu agerageza kongera kubahuza, ariko ntibyashoboka. Nubwo yarongoye Hagari, Sara amwinginze, niwe Sara yashyizeho umugayo. Yifuje kwirukana mukeba we, ariko Aburahamu arabyanga kuko Hagari yajyaga kuzamubyarira umwana, kandi nk'uko Aburahamu yizeraga cyane, uwo mwana yajyaga kuzaba uw'isezerano. Icyakora kuko yari umuja wa Sara, aramumurekera ngo amwitegekere. Sara yamugirira nabi, nawe aramuhunga. Ajya mu butayu aruhukira iruhande rw'iriba, nta n'inshuti, marayika aramubonekera. Aramuhamagara ati, Hagari muja wa Sarayi. Maze amutegeka atya ati, subira kwa nyoko buja, wemere ibyo akugirira. Ariko kandi uko gucyaha kwari kuvanze n'amagambo y'irema mutima. Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Nzagwiza cyane urubyaro rwawe, rwe kubarika. Ategekwa kwita umwana we Ishimayeli, bisobanura ngo Imana irumva. Igihe Aburahamu yendaga kumara imyaka 100 y'ubukuru, yongera guhabwa isezerano ry'uko azabyara umwana w'umuhungu. Sara, umugore wawe azabyara umuhungu, uzamwite Isaka, nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe. Kandi bya Ishimayeli, Uwiteka aravuga ati, dore muhaye umugisha, kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Kuvuka kwa Isaka kwatumye amahema ya Aburahamu asabamo umunezero, ariko Hagari we abona ko ibyiringiro bye yari atezeho amakiriro biyoyotse. Abantu bose babonaga yuko Ishimayeli ari we wari uzaragwa ubutunzi bwa Aburahamu, kandi agakomeza imigisha yasezeranyijwe abazamukomokaho. Ubwo rero yarasuzuguwe, maze umubyeyi n'umuhungu we banga uwo mwana wa Sara. Ubwo bose bishimaga byabongereye ishyari, kugeza ubwo Ishimayeli ahangara guseka ku mugaragaro umuragwa w'imigisha y'Imana. Sara abonye ko amahane ya Ishimayeli azakomeza kubaviramo urwangano, hanyuma abwira Aburahamu yuko Hagari na Ishimayeli bakwiriye kwirukanwa. Uwo mukambwe agira agahinda kenshi. Mbese yashobora agate kwirukana Ishimayeli, umuhungu we yakunze cyane. Mu gushoberwa kwe asaba ubufasha bw'Imana. Uwiteka akoresha marayika wera amubwira kwemerera Sara ibyo yifuza. Ubwo nibwo buryo bwonyine ubumwe n'amahoro byagarukaga mu rugo rwe. Uwo marayika yamusezeranyije yuko Imana itazahane Ishimayeli, kandi ko yagombaga gukomokwaho n'ubwoko bukomeye. Aburahamu yarumviye, ariko ntibyamubujije gushavura. Umutima wa Aburahamu wari uremerewe ubwo yasezereraga Hagari n'umuhungu we. Isano iri hagati y'abashakanye ni iyera, kandi yagombaga kubera abantu bose icyigisho uko ibihe byagiye biha ibindi. Uburenganzira n'umunezero w'iyo sano bigomba kubumbatirwa n'ubwitonzi bwinshi, nubwo byagomba kwitanga gukomeye. Sara niwe wenyine wari umugore w'isezerano wa Aburahamu. Nta wundi muntu wagombaga gufatanya nawe ibyo yari afitiye uburenganzira. Ntiyashakaga yuko urukundo rwa Aburahamu rugira undi muntu rukundwa, kandi Uwiteka ntiyamurakariye ategetse ko mukeba we yirukano. Aburahamu yagombaga kubera abantu bazavuka nyuma y'urugero rwo kwizera, ariko kwizera kwe ntikwari kwarabaye indakemwa. Yerekanye kutiringira Imana ubwo yemeraga gushyingirwa Hagari. Kugira ngo agere ku rugero rwo hejuru cyane mu kwizera, Imana imuha ikindi kigeragezo cyarushaga ibindi bigeragezo byose umuntu yaba yarahuye nabyo gukomera. Mu nzozi nijoro yabwiwe gutanga umuhungu we ngo abe igitambo cyoswa ku musozi azerekwa. Aburahamu yari amaze imyaka 120, yari amaze kuva mu busore. Iyo umuntu akiri muto ashobora kugira ubutwari mu ngorane no mu bimubabaza byamutsinda mu zabukuru. Ariko Imana yari yarateganyije ko ikigeragezo cyayo kirusha ibindi gukomera kizagera kuri Aburahamu ageze mu zabukuru, yumva ko akwiriye kuruhuka. Uwo mukambwe yari akize cyane, kandi n'abategetsi b'icyo gihugu bamuhaga icyubahiro cy'igikomangoma gikomeye. Byagaragaye yuko imigisha yaturutse mu ijuru igasukwa ku bantu bagize imibereho yo kwitanga no kwihanganira ingorane. Kubwo kumvira yakeshaga kwizera, Aburahamu yari yaravuye mu gihugu cy'abakomeza kuzerera mu gihugu yarazwe. Yari yarategereje igihe kirekire kuvuka k'umurago w'isezerano. Yari yarirukanye Ishimayeli Imana ibimutegetse. Maze noneho igihe umukambwe yabaye nk'ugeze ahashobora gusobanukirwa n'akamaro k'ibyiringiro bye, nibwo yahuye n'ikigeragezo kiruta ibindi byose. Iryo tegeko rigomba kuba ryarateye umutima w'uwo mukambwe agahinda. Imana iravuga iti, "Jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka umutambireyo." Satani yari amuri hafi amubwira yuko ibyo yabwiwe ari ibinyoma, kuko itegeko ry'Imana rivuga riti ntukice. Imana ntiyategeka yuko icyo yabuzanyije gikorwa. Asohotse mu ihema rye, Aburahamu yibuka rya sezerano yuko urubyaro rwe rwajyaga kutazabarika nk'inyenyeri. Niba iryo sezerano ryaragombaga kuzasohorezwa muri Isaka, yajyaga kwicwa ate? Aburahamu yunamye hasi ku butaka maze asenga uko atigeze asenga mu mibereho ye, kugira ngo Imana imuhamirize yuko iryo tegeko riteye ubwoba agomba kurikurikiza. Yibuka ko abamarayika bari boherejwe kumenyekanisha umugambi w'Imana wo kurimbura Sodomo, ari nabo bari bafite ubutumwa bw'isezerano ry'uwo muhungu we Isaka. Ajyaho yari yarahuriye n'intumwa z'Imana yizera ko yabona ayandi mabwiriza, ariko ntayo yabonye. Yumva itegeko ry'Imana rimubwira ngo, "Jyana umwana wawe ukunda w'ikinege Isaka." Iryo tegeko ryagombaga kubahirizwa. Umunsi wari wegereje kandi yagombaga guhaguruka akagenda. Isaka yari urumuri rw'inzu ye, ihumure mu zabukuru ze, umuragwa w'imigisha wasezeranwe, ariko yategetswe kwivushiriza amaraso y'uwo mwana w'umuhungu. Byasaga nk'aho biteye ubwoba kandi bidashoboka. Isaka yari yisinziririye neza ubuticura by'ubusore n'ubuziranenge. Se yamaze akanya gato areba mu maso yakundagaho umuhungu we, hanyuma areba hirya hinda umushyitsi, asanga Sara nawe wari usinziriye. Yibaza yuko akwiriye kumukangura. Yifuzaga kumutura ingorane zari mu mutima we ngo bafatanye iyo nshingano yari iteye ubwoba, ariko ntibyamushobokeye. Isaka yaramushimishaga cyane kandi yamuheshaga ishema. Urukundo nyina yaramufitiye rwashoboraga gutuma yanga icyo gitambo. Aburahamu ageze aho ahamagara umwana we amubwira yuko yategetswe gutanga igitambo ku musozi wari kure yaho. Isaka yarasanzwe ajyana na se gusenga, ibyo ntibyamutangaje. Bategura inkwi bazihambira ku ndogobe, maze bajyana n'abagaragu babiri. Muri urwo rugendo, umugabo n'umuhungu we ntibavugaga, kuko umukambwe yatekerezaga ibanga rye ryari riremereye. Ibitekerezo bye byari byerekeye kuri nyina wa Isaka wamukundaga cyane kandi wamwirataga n'umunsi azasubirira iwe wenyine. Yari azi yuko niyica umuhungu we, uwo mushyo uzahuranya n'umutima wa nyina. Uwo munsi watinze kurusha iyindi yose mu mibereho ya Aburahamu, wari ugeze mu masaha ya nyuma, ariko nayo agenda buhoro cyane. Arara asenga agifite ibyiringiro yuko hari intumwa y'Imana yavuga yuko uwo mwana yakwisubirira imuhira ntacyo abaye agasanga nyina. Ariko ntahumure umutima we wari ubabaye wabonye. Habaye undi munsi muremure, irindi joro ryo kwicisha bugufi no gusenga. Itegeko ryo kumusiga nta mwana afite ryari rikivuga mu matwi. Satani yari hafi kugira ngo amwongorere gushidikanya no kutizera, ariko Aburahamu agatsinda imigambi. Ubwo bari bagiye gutangira urugendo rw'umunsi wa gatatu, uwo mukambwe abona ikimenyetso yari yarasezeranyijwe kubona. Igicu cy'icyubahiro gitamba hejuru y'umusozi w'Imoriya, amenya yuko rya jwi yari yumvise ryari rivuye mu ijuru. Uwo muhungu bari baramuhawe batabyizeye. Mbese uwatanze iyo mpano y'agaciro kenshi ntiyari afite uburenganzira bwo kuyisubiza? Hanyuma kubwo kwizera arongera yibuka rya sezerano. Kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa, urubyaro ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Isaka yavutse mu buryo bw'igitangaza. Mbese imbaraga yamuhaye ubugingo ntiyajyaga no kuba umusubiza? Aburahamu asobanukirwa n'amagambo y'Imana ngo Imana ibasha ndetse no kuzura abapfuye. Nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 19. Nyamara uretse Imana ntawasobanukiwe n'uburyo habayeho kwitanga gukomeye ngo uwo mubyeyi w'umugabo yemere ko umuhungu wapfa. Aburahamu yifuzaga yuko uretse Imana nta wundi wari ukwiriye kuba hari ngo abe umuhamya wo gutandukana kwabo. Asaba abagaragu be gusigara inyuma, ati, "Musigarane hano indogobe, njye n'umuhungu wanjye tujye hariya hirya dusenge tubagarukeho." Isaka yikorera inkwi isatwara umushyo n'umuriro, maze bombi bazamuka bagana mu mpinga y'umusozi. Byageze aho uwo musore aravuga ati, "Data, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama w'igitambo cyoswe uri he? Mbega ikigeragezo, mbega ijambo ry'urukundo, Data, ryacumise umutima wa Aburahamu igihe cyari kitaragera ntiyajyaga guhera akamubwira." Aburahamu aramusubiza ati, "Mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa." Bagezeyo bubaka igicaniro, hanyuma bashyiraho inkwi. Hanyuma Aburahamu amuhishurira mu ijwi rihinda umushyitsi ubutumwa Imana yari yabatumyeho. Isaka amenya ibigiye kumubaho bimutera ubwoba bwinshi kandi biramutangaza, ariko arabyemera. Yajyaga gushobora gucika iyo abishaka. Umusaza aruguye agacuho kubw'iyo minsi itatu mibi cyane, ntiyajyaga kubuza uwo musore w'umunyabwira gukora icyo yishakiye. Ariko Isaka yari yaratojwe uhereye mu buto bwe kumvira atazuyaje, kandi ubwo yamenyeshwaga icyifuzo cy'Imana yemeye ku bushake bwe. Yafatanyaga na Aburahamu kwizera, kandi yumvaga bimuhesha ishema guhamagarirwa gutanga ubugingo bwe ngo bube igitambo ku Mana. Noneho amagambo y'urukundo aheruka aravugwa, amarira ya nyuma aragwa, bahoberana ubuheruka. Se azamura wa mushyo, ako kanya marayika w'Imana muhamagara ari mu ijuru ati: "Aburahamu, Aburahamu!" Yitaba vuba ati: "Karame." Yongera kumva rya jwi riti: "Ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege." Nuko Aburahamu yubura amaso, abona imfizi y'intama yafashwe mu bihuru, maze ayitamba vuba mu cyimbo cy'umuhungu, anezerewe kandi ashima Imana, yita izina rishya aho hantu hera Yehova Yire, Uwiteka azatuma kiboneka. Ku musozi w'i Moriya, Imana yongera guhamisha indahiro imigisha ya Aburahamu n'iy'urubyaro rwe. "Ndirahiye," niko Uwiteka avuga, "ubwo ugenje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, no kuguha umugisha nzawuguha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe niho amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye." Umurimo wo kwizera wa Aburahamu ni inkingi y'umucyo imurikira inzira y'abagaragu b'Imana uko ibihe biha ibindi. Muri urwo rugendo rwamaze iminsi itatu, Aburahamu yari afite igihe gihagije cyo gutekereza ku by'Imana yari yamubwiye, ndetse akaba yabishidikanya. Yajyaga gutekereza yuko gucumita umuhungu w'icyuma ngo mutambe byajyaga kugaragara nk'aho ari umwicanyi, akaba Kayini wa kabiri. Ibyo yigishaga byajyaga kwangwa kandi bigasuzugurwa, maze ntiyongere kugira icyo amarira abantu nka we. Yajyaga gushobora gushaka urwitwazo rwo kutumvira kuko yari ashaje, ariko uwo mukambwe ntiyashatse urwitwazo urwo ari rwo rwose. Aburahamu yari umuntu. Ibyo yakundaga n'ibyamuhuzaga n'abandi ni nk'ibyacu, ariko ntiyumvikanye n'umutima we wari ufite akababaro kenshi. Yari azi yuko Imana itabera kandi ikiranuka mu byo ishaka byose. Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Yakobo igice cya kabiri umurongo wa 23. Na Pawulo aravuga ati: "Mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu." Abagalatiya igice cya 3:7. Ariko kwizera kwa Aburahamu kwagaragajwe n'imirimo. Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirizwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanyije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganyijwe rwose n'imirimo ye. Yakobo igice cya 2:21-22. Abantu benshi ntibasobanukirwa n'isano iri hagati yo kwizera n'imirimo. Baravuga bati: "Wizere Kristo gusa ntacyo uzaba. Gukomeza amategeko ntibikureba, ariko kwizera nyako kuzagaragarira mu kumvira." Uwiteka avuga ibyerekeye se w'abakiranutsi agira ati: "Kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze." Tangiriro igice cya 26:5. Intumwa Yakobo iravuga iti: "Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye." Yakobo igice cya 2:17. Na Yohana wibanda cyane ku rukundo aratubwira ati: "Kuko gukunda Imana ari uku, ari ukwitondera amategeko yayo." Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5:3. Imana yabwiye Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba. Abagalatiya igice cya 3:8. Kandi kwizera k'uwo mukambwe kwari gushingiye ku mucunguzi uzaza. Kristo yaravuze ati: "Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa." Imfizi y'intama yatambwe mu cyimbo cya Isaka yashushanyaga umwana w'Imana wagombaga kuzatambwa mu cyimbo cyacu. Data wa twese yitegereza umuhungu we, yabwiye umunyabyaha ati: "Baho kuko mbonye incungu." Imana yemeye ko akababara Aburahamu yihanganiye mu minsi mibi y'icyo kigeragezo giteye ubwoba kamugeraho, kugira ngo asobanukirwe n'uburyo igitambo Imana yagennye ngo umuntu acungurwe cyari gikomeye. Nta kindi kigeragezo cyajyaga gutera Aburahamu agahinda k'umutima kameze gatyo nk'igitambo cy'umuhungu. Imana yatanze umwana wayo gupfa urupfu rw'agashinyaguro kandi rukojeje isoni. Abamarayika ntibari bemerewe kumurengera nk'uko byagenze kuri Isaka. Nta jwi ryajyaga kurangurura rivuga riti: "Birahagije." Kugira ngo akize ubwoko bwacumuye, umwami w'icyubahiro yatanze ubugingo bwe. Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Abaroma igice cya 8:32. Igitambo Imana yatse Aburahamu nticyari icyo kumwunganira wenyine gusa cyangwa abantu bazavuka uko ibihe bizajya biha ibindi, cyari icyo kwigisha n'abanyabwenge b'abaziranenge baba mu ijuru no ku yandi masi. Aho ku isi umugambi wo gucungura umuntu washohojwe nicyo gitabo cyigisha iby'ijuru n'isi. Ku bwa Aburahamu yari yarerekanye ko adafite kwizera, Satani yari yaramureze ku bamarayika no ku Mana. Imana yashatse kwerekana mu ijuru hose yuko umugaragu wayo ayinambaho, yuko nta kindi cyakwemerwa uretse kumvira kuzuye no kubahishurira bisumbuyeho umugambi w'agakiza. Ikigerageza Adamu yageragereshejwe nticyari mu mubabaro ngo ashenguke, ariko itegeka Aburahamu yahawe ryatumye agira kwitanga ku mushenguye atari yarigeze agira mu mibereho ye. Abatuye mu ijuru bose baratangaye kandi bahesha Aburahamu ikuzo kubwo kumvira kwe kutagira amakemwa. Abatuye mu ijuru bose banejejwe n'uburyo yari indakemwa. Ibirego bya Satani byagaragajwe yuko byari ibinyoma. Isezerano ry'Imana ryahamyaga yuko uwumvira azagororerwa. Igihe Aburahamu yabwiwe gutamba umuhungu we, abo mu ijuru bose babonye uko yakurikiranyaga intambwe asohoza iryo tegeko. Nibwo rero ubwiru bw'umugambi w'agakiza bwarushijeho kumenyekana, ndetse n'abamarayika niho bahishuriwe neza guteganya bihagije Imana yari yagiriye umuntu ngo azabone agakiza. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere, umurongo wa 12.